kanko Mohamed Jara anda do kabaru kebe holiti dido kalisi jum gujjaade na wawi nafude tottama ko nayri bangal kebe yimbe le leedindi
zon en wala golidraaji tenteje jomira kalsi leede yogade ana andi wilamu mal on ana satti yurku yurukaako do sabi ko he mebbe handen jappata warde leedi mali wara golla do sa ƴeewi yurku yurukaako hewtini torraaji mawdi li keban leedi malni son en wela hore leedi malni jaasan leede kewde li nyalade warande
ko nayri bangal yurku yurku idu yahata idu heba sembe le leedi mali di tawedi wiidi imadra jana ngade fur non kanko fodi tanju guro holitiri nimse makko o wi jamaare de fon haaja hibirde kalisi no yaafiri dum lati sababu mudum du
les maliens aujourd'hui ont
le nyalana handen bibbe leedi mali fu ana da waasde ko nyaamata sabsa ƴeewi jamaare wala bawde fukkasi ko heewi e meden holitande jogi bawde tan ga tawan huuna fu wala ko heewi handen ana bama nyamaleji mawdi wada hono ana jogi bawde tan wala bawde yalla yimbe muuya no jomu wodiri imma draaji mawdi di verificateur general wadi on ana moddi sanne sab o holliti kalsi kewdo nyaama to lamgo be leedi
o do andando kabaru kebe Mohamed Jara haali dati kandi nangede nyaloma handen o
neddo fu wado yurku yurukaago ma jabo buudi yurku yurukaago ana haani tongede fesna do ana gollan lam so hollitaama nyaami buudi lamorde mudun ana haani tongede sabu so dum wadaka kuteji mudun sattan sanne li keban leedni sabu yimbe hewbe handen anen lam be yeggitan yala bibbe leedim be gollinta
fedde winde humnide habude e yurku yurku leedi meden di kanyun dud on tawa kanko Umar Temen jottino kabaruji der do fedde o wi wattu jono lamana haani jabbaade do wi do yawa yal hon de do jolel fu kan nangirede totte mali kobe wisaje nyalawma hando kabaru sari wala fukko dum biltino golleji di wurgi be do yimbe tete jawlele mudu en de tan
milliards meden ko nyama to lam on fu an han tottede ene tewtra saratobe ndu tinno fiya dabri tonga be yimbe sabi hitane fu verificateur general on holitan kalsiji nyamaadi ga yimbe wabbe di yurku yurkaako tongata gen ben han fiide dabri ji hannen yalla neddo fu holitaado nyami kalsi leednin anaba tongge yedele kasoji feso nati jum ana mahi galleji nanan mudun di galleji tete sabi so du wadaga wala fu no kebame hunciri hore
ko nayri bangal habude e yurku yurku wajibi sina yimbe lebe kokke hakkilaji lobbi ko nayri bangal bingulidi yankaku lobbo non kanko fojje tan jugro hollitiri wite
on ne peut pas aller
to goto tan sembe mudun wawa hunjide otor sun wala no yimbe dokkundura juude so haba o yurku yurukaku sabe hewbe handen ana mila gollal government yo nukkuto neddo bottata jawdi hebbina jibaaji mudun sabe sareji fu bamadi yella an haba yurku yurukaku ma tonga yimbeji nyambe karsi leedin batata ken ceggal mudun fele cuut meden lekkoldi ben han jangunde sukalongu hakkileji lobbi ko hattabe wujude jawdi leednin nyalade warande sabe jawdi leednin yo jawdi furbano
micite de wiide kanko lamed leedi ndi handen o colonel Assimi Goita wakkandam bamno lamu le hitan 2021 o wi leedi mali ndi hani waylitede yalla yurku yurku kana heba fewtede farde halaji makko di tabede kay malinkobe anni joodi an pewte o do golle ana munyiri non.